mar kale aan dib ugu noqono warbixinadan dhageystayaasha u hayno. Sida aad maqleyseen wadashakaysigiina dhexmaraya anigii ismaaciil xuseen farjar madaxweynaha somaliland ayuu ku saabsanaa muuse biixi cabdi oo shalay booqasho ku yimid dalkan maraykanka. Gordon Wade ayuu khudbad waxa uu ka jeediyey macadka Heritage Foundation xaruntiisa magaalada tan Washington DC. khudbadiisa waxa uu kaga hadlay in maraykanka iyo somaliland ay yeeshaan xiriir dhow. warbixinta waa tan mar kale.
In a difficult neighborhood, Somaliland's stability and reliability is increasingly recognized as an asset to the advancing the interest of countries with which we share the same
values. taala deegaan aad u adag ayaa haddana deganaanshaha Somaliland iyo isku hadlaynteedu ay sii korodheen, waxayna muhiim u tahay horumarinta danaha wadamada aan mabaadi'da wadaagno. kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay xarunta Heritage. waxaana madaxweyne Biixi uu sheegay in wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya ay bilowdeen muddo 10 sano ah, balse aysan ilaa haatan midho dhalin. isaga oo qodobkaas ka hadlayana waxa uu yidhi:
Despite 9 rounds of talks between 2012 and 2022, the expected outcome
ka sokow 9 wareeg oo wadahadallo ah intii u dhexaysay 2012 ilaa 2022, natiijadii laga sugayey inay wadahadallada ka soo baxaan oo ahaa xallinta qodobka keliya ee lagu muransan yahay oo ahaa maqaamka Somaliland, ma midho dhalin. waxaana uu codsaday madaxweyne Biixi in la aqoonsado Somaliland.
Somaliland believes that there is no future in the continuation of that dialogue with Somalia and is prepared to pursue all available avenues.
Somaliland waxay aaminsan tahay inaysan mustaqbal lahayn sii wadista wadahadallada Soomaaliya, waxayna diyaar u tahay inay raadsato dhammaan sida ay ku heli karto in ay hesho aqoonsigeeda caalamiga ah. Somaliland waxay aaminsan tahay in beesha caalamka uu saaran yahay waajibaad dhinaca moralka ah in ay taageerto rabitaanka Somaliland ee aqoonsi caalami ah. kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
aad ayaad u mahadsan tahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu ahaa oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. dhinaca kalena waxaa jira bannaanbaxyo iska soo horjeeda oo ka dhacay bannaanka xarunta Heritage ee khudbaddu ay ka socotay, kuwaas oo qabtay bannaanbax ay ku taageerayaan midna Soomaaliya iyo dad taageersan Somaliland. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa waxa uu khadka telefoonka ku wareystay Jamaal Axmed Cismaan oo ku sugan goobtaasi.
Ismaaciil, waxaan joogaa afaaska hore xarunta macadka Heritage Foundation ee magaalada Washington DC oo ay ku sugan yihiin wafdi hogaaminayo madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. dalkan ma khudbad kulahaa maanta. iridka hore waxaa ka dhacaya banaanbaxyo iska soo horjeeda, midna lagu taageerayo wafdiga madaxweynaha, midna looga soo horjeedo imaanshaha madaxweynaha iyo macadka Heritage labaantiisa. dad wata calamada Somaliland iyo calanka Soomaaliya ayaa goobta ku sugan oo banaanbaxyadaas si nabdoon halkan uga qayb qaadanaya. Bliis ayaa goobta jooga oo u kala sheegay labada banaanbax inaysan isku soo dhawaanin oo ay dibadaha ay kala fogaadaan si nabadgelyada loo ilaaliyo. ilaa iyo haddana xaaladdu waxay tahay in wafdiga madaxweynuhu uu joogo oo khudbadiisa halkaasi uu kasii wato, dadkuna ay fikradahooda iyo araadooda si xor ay halkan ku muujinayaan oo sida aan kuu sheegay yihiin kuwa iska soo horjeeda. qaarna ay ka soo horjeedaan in Soomaaliya iyo la kala gooyo iyo macadka Heritage Foundation ay ku eedeynayaan arrintaas inay ka shaqeynayso, halka qaarka kalena ay taageerayaan madaxbanaanida Somaliland. ilaa iyo hadda xaaladdu waa sidaas. Ismaaciil,
gudaha ma loo ogolaaday inay cidi gasho, mise martida keliyaba loo ogolaaday dadku dibadda wada taagin?
gudaha waxaa keliya ku jira martida la casuumay wafdiga Somaliland. ma jirto cid kale gudaha ku jirta. sidoo kale waxaa joogta dabcan madaxda macadka Heritage oo iyaguna casuumay wafdiga Somaliland. sida lala socdo, macadka Heritage waa macad think tank foundationa oo arrimaha siyaasadda ka hadla, waana mid conservative ah, la aasaasay 1973 oo Mareykanka sidan oo kale fikradaha iyo siyaasadaha iska soo horjeeda, marar badanna dadku ku casuuma inay hadallo ka jeediyaan. maan madaxweyne somaliland qofkii ugu horreeyey madaxweynaha madaxweyne muuse biix cabdi ee somaliland maan qofkii ugu horreeyey halkan ki yimaada ee ka hadla. dabcan waxaa jira xubno kale oo iyaguna sidaan uga hadla, laakiin sida aad ku sheegay ma jirto cid kale oo si gaara loo casuumay, sababtoo ah inta badan xaflada iyo munaasabada waxaa lagala socdaa dhinaca online-ka oo dadka loo qeybiyey inay kala socdaan.
waan gartay ee gabagabadii ma la sheekaystay adigu labadan dhinac ee ku sugan afaafka hore ee goobta khudbaddu ay ka socoto kale, dareenkooda maxay kuu sheegay? ma la sheekaysatay iyaga dadkan isu abaabulay?
dadka halkan jooga ee banaanbaxa dhigaya iska soo horjeeda waan la sheekaystay. waa dad ka kala yimid gobollada waddanka mareykanka oo yadila, maahan dad degan keliya Washington metropolitan area, meesha la isku yihaahdo ee Maryland iyo Virginia iyo D C. waxay ka kala yimaadeen gobollo kale sida Ohio, Minnesota iyo meelo kale oo Soomaalida inta badan ay degan yihiin, waxayna ay sheegeen in halkan ay doonayaan inay fikradooda ku muujiyaan, maadaama waddan xor ay joogaan oo qofka si xor ah fikradiisa u muujin karayo, ayna ku faraxsan yihiin inay fikradahooda muujiyaan.
Jamaal Axmed Cismaan ayuu ahaa oo ku sugan xarunta Heritage Foundation xaruntiisa magaalada tan Washington D C. waxa uu khadka ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar oo xarunta V O A da ku sugan. halka aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.